Hey, na tuko tu pacho kwani boss iko nini ha? Tuko on by. Yeah. Hey, yeah. Hey, siku hizi mambo yangu. Cheki hustle. Oh. See my boys na my girls wako. Mbele mbele tuko.
Bila kuniomba kasa chukua attention. Kasupa nika reception. Sili nyama but kake nika exception. Katest kako suit kako. Originally wa moda assassination. Kavida ka simple animation. Saiji na kubwa across the nation. Team mister. Hakuna majo ito. Achua do something on mirado iko. Hakuna ngangorito. Tuko fine tuko wele 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 wele
yeah.
Wele.
Niko set ka square big a mass bro. Don't ka boss cause he's a mass joke. I'm so not fair, skis a bus. You tulia gawia you the flow, it is. Temperature is pandaing. Wele wele when I'm teremukaing. Shasha nije wikaranga si niko ganga. Nobody can stua me, no. Temperature is pandaing. Wele wele when I'm teremukaing. I'm glad you're the chile, I'm kanyagaing. And it's mad, I'm the jama you have woke with. Call up!
Return of the monster. Baduna kill, baduna let a disaster.
Wele wele.
Call me real gangster. Toko mumbao na wakilisha marasta. Everything Chris, everything Willy Willy. Hustle never stop hunting down dili. My chase come my sister do wanna ni fili. Pepe ka rap na bado me na wakili.
Hey, siku hizi mambo yangu. Cheki hustle. Woo. See my boys na my girls wako. Mbele mbele
kabla tuendele sana, washa hiyo kitu. Ndio mtoto aliambia jana usiku. Hapo ukitaka kufurahia itabidi pedi baia ndio tu feel tu. Msupa alikuwa tu anataka kumanga. Mina mfuata huku bamba tu bamba. Watu wameiva wako majicho nyanya. Tunajifanya tuko sawa tuko. Tulifika aje club jo. Kila ngoma inacheza nya rap jamu bro eh. Hakuna mangori jo. Tuko high tuko wele 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 wele.
The thing about life is you make it what it is. Taka furaha kwa kweli you get it. The thing about me is I need my mula please. Na kama si pesa please. Don't have no time missus. Hautanipata nikipo. Uteza wakati nina juu. Ngumu maisha ni mwangu. And so far kila kitu looks wele wele.
Siku hizi ngori jo. Fat bazi na need slim possible. Ey, nimetoka hospital. Cause the bar so sick wapi Dr. Joe. Ey, ukweli na worry Joe. Na drunk kwa makeji ni horrible. Na history Joe, ina go kushow. Hakuna mutu untouchable. Ey, dani ya wax nikikazana. Siku pewa nilinyanganyana. Bona DNA, ay.
Okay. Buda, King Kaka niko.
Wele wele.
Mistari nazo ziko
tele.
Na wakata sana Q. Ata nunini na waire wanajua niko
bele.
Enough of that number one storyteller.
One
ace, min fly ka propeller. Juu ya hewa tunaskate na bank teller.
Hello.
Niko na wasinani
kaka store.
Napendwa mashinani
hadiko.
On speed nani
yes.
Loka empire pacho kwa ni boss.
Boss.
Tunesabu mamili we sabu malos.